yande joni tan min tay sappo je studio kalangu habaruje fulfulde kori jawone modon hore jo seni biyetede maître Isaka Sunna kanya alangal o wadi joda kala hakko mako hokko habaruji gam batte o andina himbe wiide ke chubaki ki muradu mon won e hore mudu e do reni fana wodi en nanana dum wontire le kibaru o nonni fana to enda rejimo agades to te dabaga tondu kondam bonondaji gadi sanne cagal ndiyan ko tobi noga e jenewar chapantat lewru ut ko jabbidu enda en nanana dum en dum on ko bonton enda yewtar men pin studio kalangu altiner fudo filasariaji en nana hande no won no filla yomna gol neddo jukkugo ko woni e mudum e ko latem fu suman amadou kanyon ko janganta baru je fulfulde kor jangone mod nani no mbirno me koy kibaruji meteedo maître Isaka Sunna kanyon won horejo seni fedde hawjiri chubake leydi Niger Kenya alangal o wadi joda kaldo en galle nyame hakkude makko ko be habaruji gam batte o andina be tewonto dun tawdo filla ko darto sigilaade hono chubako warto e leydi men Niger du enda der yewtande woni kanko maître Isaka Sunna o andini wiide ke chubaki no woni e hore mudum muradu mun e hore mudum hunnon ko lati be gatni dum laabi denagu fa heewi nani ko haali le television mawdo mo leydi Niger bitte tele Sahel komin kojitido
mi do miccintina ko denno chubaki denno wadi talki chubaki gollirti handen du talki chubaki kesi kan en gada perodirdi hedi denno dum himbe du fa handen gada nama carte wote mo jamani photo neddo fu no takki do carte jamani o kan fu e do talki chubaki jidi de neddo wari wotake du sey carte neddo jabe dare denko woto de wotake du sey be gatta neddo wotake denne helawol goldu to himbe biu ko seni fedde hawjini fille chubaki jidi no wodi alniya acca guika wada der chubaki ki kaden du chubaki fu non wada der duniyaru to jaccer sedda tawaka handen du kartiji wote gonadi no jance didu ba piyaka burtina sako ande ko wadi e ko wada
fedde jangobe universite dan l'école man o galdo nyame kambe du konnani be gadi hala mabbe ko be burtini dundu subaka hande o endan gam batte be kala hala be bi mali e do fiko wonno wada e do mundu endan dum wonno hon ko yowana dum enda yowte do mudum nonno du ko nambe bi e be chapana seni kanyo himbe politiki hakkilo sane do filo ko dartu chuba ko warte leedi men Niger dum enda tay wadir no wodiri chagal mundu fa wara joni be bi du ko nambe ngadda balla mabbe fu yaade e himbe latibe du ko nani sador ma hebani do har filandi yele ko tobi e bonondaji ko wadde de fawne ma galdu nyame do enda seve ketno nanon biete do albade omar lati ko secrétaire général yé nun kawon fedde mabbe kambe jangobe enda ko haldi e bande men tarnan fu de ahmed
de la situation sociopolitique
do fi no leydi mali tawdani feddami ardangal jangobe université min bi min jamray e jukugo gol sede yawo wadi gol bako sogeji jipinde lamudi ngadi bawde mum fu e jabude do ko sede yawo tirsendi dum kaden fedde jangobe université no watta dande yade e suudu senindu e bibbe politique men fu tinno to ngattu jambi der lawol chubaki gatteke der leydi Niger tobo ndiam gadungo bonondaji godo fedde amin no wadde yurmende mudin yaade to bibbe wuro be bononda diyan dan hewti be fu miden jamadu e gomnanti filano dun dabare do ko yaawi e faabaade bibbe wuro tawdaabe mettorgal bernde be diyan nyaamuda nimbe dam yottake hande faadam bugal jangirde amin universite ko woni no hadami min gada golleji amin min kejani gomnanti jeddije didi e tefande kulle de min jamtide mosala
e legitime revendication
nonni to enda dabaga kandu commune gonde region mo agadez tondu bonanda ndiyam wadi sane ndiyam nak tobitu kondan libbi ciudi kewdi fa ko watta galle chapande jetti himbe mo anda balto walto ciagal mundu bulli ko tato enna ko heewi boni dabaji kewdu kondan mbati ndiyam dan nonno du kondan laabi tokete du kondan hande de enda futaji no kuje kewde ankayni hono bonanda o heewi sanar fila ndiyam tobdon to enda noga janeewar chapande lewru uttu ko jabbi dun enda dum waddini ko fa ande min jewde mbite do Gisa Mohamed latir kanyo on secrétaire général mo fawar jondu kondani commune on enda o halani bandimin Moussa Mamman ne wonno bonando o hewirton
Der jamma nogayi e jeenayi lewru utu warde capanɗe tati muɗum duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi wiwonde mawde toɓile commune Dabaga ko waɗi bonondaji sanne. Misali kooli ko ɓadi goruwal telwal ngol fuu ndiyam ñamiɗum, fay ɓulli ndiyam ɗam ñamiɗum. Ɗam liɓi ɓaadeji millimanana ɓaadeji capanɗe jeetati ko ɗam bonni. Bakka ko woni nder lokkoloji ɗum wala hen. Kaden ɗan dabbaji jeenayi woni ko ndiyam ɗam wittodemo, amma mayɗo fuu ne heɓaka le majju. No woodi laabi ɗi ndiyam ɗan taƴi, baa laabi ɗi commune on wanno fuu ɗam bonniɗum.
Non ni nder région mo Thillabéri dou ndiyam ɗam waɗi bonnana nokkuji kewɗe nder e wuuro hono ayere e hoore muɗum waɗi cuuɗi kewɗi laatiɗi caami goɗɗi ɗi konnam bayi ko saama e neɗɗo wawa nadde ɗum Allah e ndiyam ɗam no bonnirni enda. Ɗum waɗi ko jawro wuuro ayere ngo enda o haalni himɓe kulle ko watto enda no bonnande o foti. Tamimu Dari Oumarou nani ko o haalni bandi min Abdoulaye Amadou.
Adi kaw ayeru kureydi
ndiyam toɓi ley ayeru bangeji gon keɓi ko watto e terɗe ndiyam capanɗe jeetati, gere du keɓi ko watto capanɗe jeɗɗi e joyi. Ɗum ɗo fotodiri leydi ndi yorayno ko ɗam wari. Goruji mawɗi kamɓe juuri dow ayeru ñamde wuuro ngon, sembe hoggo doño gon fuu wonana ley ndiyam. Nonnon du bokta fudl wara zongo ɗum wela ɓernde. Hande fende goɗɗum wala waɗi cuuɗi hemre ko jomiraɓe mum anda fuu to Pukkoto. Mine e koyami e haala ka kalten ka sana ley lokkoloji ɗin min gattinoɓe ɗum waddanami haɓɓu hoore. Saa amin woni ko yonkiji fuu ƴuway ley mum. Cuuɗi caami dow nimɓe ɓe nawnake e haala ka kalten ka ɓe jarama loktorore sawrede.
Nonni himɓe leydi Difa tawaɓe jonde nder gallude ñami kayno gaɗi haala muɗum en ɗum ndu konna dow filla ko darto hono ndenago leydi ndin ɓe mbi himɓe ɓe na hani rene fa woɗa. Ɗum ɓe ƴami gomnati leydi Niger kasen du konna hokka sogeji gonno kaɓo gam habdade e ɓiɓɗam bonɗago kandu konna hokke kaɓorɗe lobbe. Ɗum wona koɓe kaali ɗum ndene kadi konna keñan capantati lewru uttundu enda nani ko fande goto e mabɓite Alhaji Abba Malam Bokar o haalani bandimi Adama Dawaci ɗo calalolle haala mabɓe kan enda.
Min ko ƴi aadi e suttude nimɓe fuu ko wonno waɗa gacceji ɓe, kamɓe ƴamude gomnanti ɓeydita bawɗe dow komin ƴamiɗum ɗum hokkitade ɓiɓɓe bomɓe ɓen seni ɓe gari diwtude nimɓe ma warde ɗum. Min ƴami fa hande ceede gollitirɗe ko heɗi e guineji gollitirɗi ɓeyde yaade to saru siji ardiɗi hawsi kamɓe laamiɓe fina tawa minen du min gatta ɗum ley juuɗe sogeji kawjiɗe filla ndenagɗum. Gam seni ɓiɓɓe bomɓe ne tawa ley nokkure sayto laawol gollidol e kokkodiral habaruji naati cakanimɓe. Minen du komin ƴami e ɓiɓɓe wuuro woni cutta wonɓe ne waɗa gacce ɓe fa min dara ley laawol no gomnanti e sogeji keɓirta reenude ɓe.
Nonni fa nder région mo Thillabéri to enɗan walam hakkunde muɗum ñeme kandu konɗan noga e jeete lewru uttundu enɗan wonno ko fande karuwa goɗon ko ƴewa himɓe ƴuwi walam yaade ñeme yeyi saa moye nder gay ka gon enɗan. Nennene kadi konno yerno préfet walam haaliri o wi karuwa ngadu ko saami waɗi ko watto himɓe tato ko barwi nder muɗum jonka ni enka kulol ɓurɗude dow massiba ko waɗi dow muɗum. Nani ko fande Soumaila Mar Sadou préfet mo walam haalani bandimin e dow callolol Moukhtarou Hammadou.
Karo umma kina walam warde ñamay no kaaro noon ummotoɗo yamde tati juuram kiloji ɗiɗi e walam noon o yehi o saamoyi dow laawol ngol ndiyam bonni ko watto métre goto e juutirta tawi lore a sogeji gattuka loreji gon bonnake to karuwa kan saami ɗum. Ndenne awƴo kaaro on ɗo muyanano filto laawol ngol tokkira tawi ngol heli lore mawɗo wawta tokkirde ɗon to wi o selan ɗon ne ka yehi ka saamoyi gam o wala imo yiya. Amma nimɓe kulu ni noon waɗay fuu mayɗo ley mum. Nimɓe fuu ka tawa ley karuwa kam burtake rewɓe tato gon tan nawni seɗɗa ɓen dow bittiniroama loktorore sawroyede.
Non ni ara fi ko darto coronavirus ƴuwde noga e tati lewru uttu warde capan tati keña lewru uttu noon himɓe tato won ko heɓa tawdaɓe hono ñaw coronavirus caggal ko état ƴeewa e dow himɓe keme jeetato e capan nayo e tato. Ɗum ɗum wonno ko fawar joni hono ministére hawjinde jam ɓalli himɓe leydi Niger haali keñande ɗo gallu ñeme ɓeydu konna fo himɓe no laatiɓe ñeme ɗo ko ɗum heɓa hisama illu ñawgu ɓangi warjo himɓe ujunaji sappo e jeegon e himɓe kemtata capanɗe jeegon kay wonko ƴeewa état ley ñaw coronavirus ko tawa heɓi du konna ñawgu ka wona himɓe ujune e hemre e capanɗe jeɗɗo e jeegon nder mabɓe capanɗe jeego e jeenayo kawonko ñawgu wari non non du ko na ko to ujune e chapane yerto e yerto kay won ko sawri dadi wakati mo kalte ur ko nan sappo e jene kany ngoni na sawro yerno andinore de famineri itande fu hon to en agades do be ngada hono fijo wetengo biano jiango le fijo no kuja ayir nenene ka biano odo watta kena chagal balde chapantati hono e lewru layya nenene ka dum woni yaade forrede lewru haran sappo mun noni dum waddi ko faande bato wadama gasiri non endan bandimi Musa mamma hebo yi fijo ngo neldi min pirje fulfulde
ba ko nyaw coronavirus no tawa do der Niger bibbe wuro Agadez accay fina tawa mu en dum hawri jama'are sanne yeru no tambari atta goto tawa do der sigili be fijogon sedori
nyaw gu illam milake ko wawan waddani min sadorna har gadol fiji biyam amin amma yettore Allah himbe gari sanne to biyam
fijobe ben neddo fu no watti metolol mudun non do wono be bowir holtirde fotondiri ele wakka ti mo wi'a nimbe ngatta sumre gam hisude nyaw coronavirus o yeru no Sadou Saloke gouverneur mo region en famineri
dans le cadre du reste
la bitinga dalila nyaw do agade simbe do tan kedi sanne metali mabbe du kanni be ciukiri kine mabbe gam hisude rabu nyaw
der lawol golleje mabbe député be sukabe ummatore Niger yoybe nokuje fere fere je der leydi di ngari fotondirde e fijongom
on a jamais participé
lawol arnol amini amma min beltaki sanne batu gudu wodi sanne
je suis vraiment très
wiltare mauneno hannen to an ko imi tawa chaka pellidi ibe bama imi wama fina tawa mabbe odu welika sanne
ni traditionnel
balde tati non watta der gallure Agadez e weltade e fijo bianungo kettine sigilaji studio kalango kadi to tawado der duniyaru do Facebook studio kalango
Facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum
altiner filla sariyaji Balkisa Hamidu yawtide mbitata Ayuba Hassan Chardo wo o halna e do filla jukungoji en yonnigu ko watte e le sariya
gacce pamare potorde e mawde fu no wodi no datti dewtere kite bi iri jukkire de dume wawte limede hanu gacce pamare
l'article premier du code
pénal aranul dewter kite wi'i ko limtante neddo hanu gacce pamare kan woni gacce de policibe kokka lawul jukkude na wattude neddo yoba cede motul gacce den andan to mabbe misal iri gacce de neddo faddante nyaloma goto fa yaha balde woronja neddo watte yoba hemre fa faano ujune laso cede motul gacce cede dedu nokuje didi bawte yobede to police nangirdo neddo gacce den na to chardo todo deni Allah wadi neddo salake yobude cede den to police on cede dedu fa handen chardo todo on kan tajata de dekado neddo no wodi kaden fa handen cede motul gacce de neddo wattete yoba deni kite mun tajama
ki fixé par la juridiction de jugement
do lady Niger atol dewter kite na bi el lawol lam lady gole hawji filla o
ya en décret du 16 mars
no wodi ni lawol lam lady joddinangol sappo e jeegom lewru mars itane dubi ujunere e kema jenay e la soy tati e tati lawol goldu ferodir gacceji pamari din kan fu eno tokire ko neddo jukke watta yoba cede moytol gacce den labi jobol cede dedu na jukkol gol no tatino arande ni no wodi ir gacce de neddo wattete yoba hemre yaade ujunere misali bilumo nangiraado wala no gollira eterde biane gollireden na calido do tanade andinore de lamu na hubere wadi idabel mum no wodi gacce de neddo wattete yoba kame tati yaade ujune tati na neddo udde kasu balde sappo e joyi misali der iri gacce de neddo nangirama do labi no uppa himbe nata jeenu nano wada kulle bawde gadi jeenu wada sembe no wadi fa handen jofobe milkaabe mu endo laabi no piya himbe nano bonnina nabe sey lawol tatakol gol kan woni gacce de neddo wattete yoba kame jeetati fa ujune sappo udde gada mun kasu balde sappo e joyi misale der iri fiirtebe sawru gacce de no wadi himbe kelotobe jabude cede oti didde na himbe ciukkobe laabi diyan de ruggaaji gam bonninande bandiraabe mabbe na gattobe hite tukkal nyamri na hudo goddo
ou grain mur appartenant à autrui
et do ko habru fulful tilise meni assalamu alaykum balanta jamwali
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor balli e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinol
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capanna e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kalangu yaadu leydi Niger.